don't be shit for wanting what I don't have. Chasing dreams, fighting with my own dad. Get a lady who can foot her own tap, and get a man who won't treat you so bad. Stress ni mingi, prezal funga boda. Na ini beina pesa iko kwa toja. Sipendi joke, sipendi mavioja. Shout out to my nigga Roger. Nigga switching up at the dead room. I'm never getting weak, I'm always headstrong. Making hits in my bedroom. Bring it back and forth like a ping pong. Nigga switching up at the dead room. I'm never getting weak, I'm always headstrong. Making hits in my bedroom. Bring it back and forth like a kijana mkali kakali. Rapping fast kama mkale, bitch anadhani najali. Mi nataka tumali, jalasa ni demi ale. Class walifanya nilale, dema liona kagari, akakubali amdare. Dare to follow my dreams, sema na budu majin. Kival niaribia machine, akidhani ata jipin. Young girl, mimi ndio king, wewe utabaki to shit. Bitch utawai kuhit, enlea kunyonya na dick. Nigga you're dead wrong. You think I'm getting weak, but I'm always headstrong. Yeah. Na chochote nataka, bao kufunga kapata. Kama Francis Kahata, utachukiaje mrasta. Unanyaje na pasta, shaza we, homemaster. Mtoto babake headmaster, yendo wa mwisho darasa. This says wajali ukurasa, stage wanajali turasa. Depo yungine jo after you think you smart. I gather, uneta mabuyu, ashata. Always forward my chapter, bills kufanya na kata. Young Mr. Win, mankata, sishikwe number na ikata. Na kubuka njoro na laka, RP to papa to buzz. Kitu ni kali na scars, mabiza nani ni scam. Register fanya ubang, kaye ni rap. Mhang, shida ni good ni band. You treat me basic sikam. Father nataka ni learn, mimi nataka ku earn. Mrembo nataka ni mlove, mimi nataka ni mbang. So high nataka ku learn, I'm getting high on the band. Ka uko high iji plan, na deni tu wa Japan. Na Peter Joja na gun, makanjo wanani hand. Wanasema ni dad. Wasupa wanani tag, masanse wanani search. Wasomi wana research, mastude wana defer. Ni mimi wana prefer, kijana getting deeper. These bars are getting bitter. Na kaa imekubamba sana, uneza nitaja Twitter. Nasema leta vita, ma mixtape kama sita. I swear ninatisha, this guy is dead wrong. I'm never getting weak, I'm always headstrong. Yeah, making hits in my bedroom. Thank you.